baby, I need you. I need you and I love you. Eddie Gombo. Baby, you live on this. And you like my own name, I will tell you to the Sanana. Baby, not a man in me, who own it. Who need to find that? And I do not mean I mean me and elegance. Not a man in you, Pate. Now I am honey and in you, Pate. But who I am, when I'm painted, my deep will meet the Pata. Mapendi lako bado baby ni lazama. Uliniambia ukitika majibu we utanitumia. Bado nakupenda wengi na wami mingine katusitamani. We pa 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 rewe mtenti. I love her and I'm missing my baby. We pa 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 rewe mtenti. Ninakumbuka siku ya mwisho nyumbani we ulitoka. Ulitaka nikuahidi mwenzio penzi letu mimi nitalilinda. Ninakupenda nitalilinda mpenzi mimi nikasema. Mbona wanitenga na mie mimi nijue baby nitulie. Umbo lako lanikutia mwingine mimi sitamani. Mimi ni mateka kwa penzi lako dimu dalini nazama. Baby I miss you. Na kuomba nyumbani jaribu ufike. Ni wewe ninapenda. Mapenzi yanifanya mie niteseke. Kwa 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 rewe mpenzi. I love her and I'm missing my baby. Kwa 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 rewe mpenzi. I love her and I'm missing my baby, baby. Sauti yako ninafikia kwa mbali ni unanika. Nami naitika sikuoni kumbe nilikuwa ninaota. Anina kuita na kupenda mpenzi we yangu sweta. Baby naitika upweke unazidi ndo bila kusita. Kila siku nyumbani kwenu napita miziko pati. Uchumba nitumie nambie siku gani humu utapika. You know I miss you, I need you and I love you. Nyumbani tumetoka nilala ninapenda hani. Kwa 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 rewe mpenzi. I love her and I'm missing my baby. You're a part.